waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Tamara Mirsaada waxay jirtay 13 sano markay Australia timid iyadoo qaxooti ahaan uga timid dalka Afghanistan.
When I was growing up, I wore a hijab in high school and I faced a lot of discrimination and being called a terrorist when I just came here.
Markaan soo korayay waxaan dugsiga sare ku xiran jiray xijaab. Soocid badan ama kala soocid ayaan soo maray. Marmar waxaa la igu oran jiray argagixiso ayaa tahay anoo markaas badalka imid. Haween degan Sydney ayaa sheegtay in maalin walba waxaas oo kale ay ku dhacaan bulshada muslimiinta, waana qayb ka mid a waxa ay koox taageerta soo galootiga ay doonaysa hadda in la joojiyo. Cathy Atchison waa madaxa Youth Action oo ka mid a kooxaha qoraalada u diray dowladda iyagoo ka codsanaya in taageero dheeraada la siiyo dhallinyarada soo galootiga ah. Waxaa jirta fikrad layska qabo oo ah in dhallinyaradaasu ay yihiin dembiilayaal ama lala xiriiriyo dhaqamo dembiilnimo ah ama dhaqamo bulshada ka dhan ah. Runtiina waxay u badan tahay in dhallinyarada caddaanka ah oo ay galaan dembiyo marka loo barbardhigo kuwa bulshooyinkan soo galootiga ka soo jeeda, waana in arrintaasi la joojiyo. Abajoog Biyaar waxay wakiil ka tahay shabakad dhallinyarada dhaqamada kala duwan leedahay ee Australia ku taal. Waxay sheegtay in soo galootiga koonfurta Suudaan ka soo jeeda si cadaalad darro ah loola xiriiriyo arrimaha ay ka mid yihiin inay ka mid yihiin kooxa dembiilayaala iyo in qaar badan oo bulshada ka mida looba haysta inay dembiilayaal yihiin iyagoo wax dembi aan gelin.
The people they see in the media is just a small percentage of who the Sudanese people are and
dadka ay ku arkaan warbaahintu waa tiro aad u yar oo ka tirsan shacabka ka soo jeeda koonfurta Suudaan. Qaar badan oo naga mida ayaa wax weyn qabsaday, qayb weynna ka qaadanaya bulsho weynta Australia. Waana inaan taas aragno ee aynaan ku cabirin waxa hal qof ama laba samaysay. Baaritaan ay samaysay Multicultural Youth Network Australia ayaa lagu ogaaday in dhallinyarada degan gobolka New South Wales oo ku hadla luqad kale oo aan af Ingiriis ahayn ay u badan tahay inay dembiyo ka yar galaan kuwa ay galaan dhallinyarada kale. Dhallinyarada gobolka Victoria ee ku dhashay dalka dibaddiisa ayaa in yar kala bar ka ah dhallinyarada lagu eedeeyo inay dembiyo galeen marka loo barbardhigo dhallinyarada kale ee guud ee dalka. Arash Border wuxuu Australia ku yimid qaxootinimo 2015-kii wuxuuna ka soo jeedaa Iiraan. Wixii ka dambeeyey markuu dalka yimid wuxuu sheegay inuu la kulmay cunsuriyad cad uuna dareemay in bulshada laga riixayay.
Sometimes even on the train when they're coming to check your ticket, you're the first person that will be asked. They might not ask everybody. We want to build the country with everyone together to be greater.
Mararka qaar xataa markaa tareenka saaran tahay markay eegayaan tigidhada waxaa tahay qofka ugu horeeya oo ay tigidka weydiinayaan. Dadkoo dhan inaysan weydiin tigidhada ayaa marmar dhacda. Annagu waxaan rumaynaa inaan dalka wax ka dhisno oo qayb ka qaadano, laakiin waxyaalo badan ayaan haysta. Mararka qaarkood waxyaalahaas aad bay kaaga caraysiinayaan. Hal talo oo dowladda la siiyey ayaa ah in dhallinyaradaas ay waqti hore helaan adeegyada ay u baahan yihiin oo la bilaabo markay 12 sano jiraan ee aan la sugin inta ay 15 sano ka gaarayaan. Dadka u dooda dhallinyarada sida Miss Atchison ayaa sheegtay in dhallinyaradaasi hore wax loogu qabto ay lagama maarmaan tahay.
But when you don't have that, young people feel displaced, they feel devalued, and that's not really good because young people will look for identity wherever they can find it.
Laakiin haddii aysan taageeradaas dhallinyaradu helin, waxay dareemayaan inaysan qiimo lahayn, waxay dareemayaan inaysan bulshada ka midba ahayn. Taasina wax fiican ma aha, sababtoo ah dhallinyaradu waxay raadinayaan inay ogaadaan cidda ay yihiin meel kasta oo ay ka heli karaan. Ma jirta tiro koob qaran oo sheegaya dembiyada lala xiriiriyo dadka jinsiyadaha ka soo jeeda, oo mararka qaar dadka dhallinyarada u dooda ay jeclaan lahaayeen in tiro koobkaasi la helo. Waxay sheegeen in tiro koobkan dembiyadu uu bixin lahaa sawir saxa oo arrintan ku saabsan. Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.